Tetwebaza mukama kubanga yatutonda wano obukumi atawa obulamu bwetu tasasulira naye olw'obutamanya tetumuliko yekwe kitaffe gwe tunoonya tusaba ekisa kyo kikke kuffe tuyimbe tubuulire ekigambo ky'otuleete bangi abeewaddeyo yekwe kitaffe gwe tunoonya tusaba ekisa kyo kikke kuffe tuyimbe tubuulire ekigambo ky'otuleete bangi abeewaddeyo mu maaso g'Omukama. Tatulekereranga atekawo emikisa gye atugabirire era anatukolera ebyekisa yekwe kitaffe gwe tunoonya tusaba ekisa kyo kikke kuffe tuyimbe tubuulire ekigambo ky'otuleete bangi abeewaddeyo yekwe kitaffe gwe tunoonya tusaba ekisa kyo kikke kuffe tuyimbe tubuulire ekigambo ky'otuleete bangi abeewaddeyo mu maaso g'Omukama.
Tumusinze bulijjo,
tumusinzenga
amawanga
gabutendereze
erinnya lye takkulu nnyo.
Kanika
bulungi bwete butendwa mukwano kwete kukoma ekisa kyalina Katonda waffe twandibaddewa awatali Mukama.
Yekwe Mukama,
yekwe kitaffe gwe tunoonya tusaba ekisa kyo kikke kuffe tuyimbe tubuulire ekigambo ky'otuleete bangi abeewaddeyo yekwe kitaffe gwe tunoonya tusaba ekisa kyo kikke kuffe tuyimbe tubuulire ekigambo ky'otuleete bangi abeewaddeyo